Music is the power that controls mind, soul, and body. Is the soul food.
Moyo, moyo, ni nikiwa nawe daima amani. Kipofu namwongoza po kipofu mwenzie shimoni pataangukia wote. Nionapo msitu mnene Bwana wakutisha tena kiza kimetanda. Na tena jia yenye utelezi mwenyewe utanishika Bwana. Mara wajua jia yako Bwana, tangu zamani nitokapo niendako unajua nimekutumaini. Tashinda shauku yangu ni wewe Bwana kila kona.
Chap kuliseni dadi, japo awali nilifeli dadi, huku mbele sitofeli. Hey, to be honest, bila wewe nitafeli dadi. To be honest, bila wewe nitakwama njiani. Hey, Bwana nishike mkono nifike mbali, na bila wewe ni njiani, ongoza njia, sababu wajua bila wewe njia yangu si mara, imejawa na utelezi. Wajua bila wewe ni mfano wa kipofu, tatumbukia shimoni. Takuita dadi, dadi niongoze milele. Sani, niongoze Bwana, shauku yangu niwe nawe Bwana kila kona. Oh, kila sana kuona.